Phoenix that come.
Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, ayikolana, mbuso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, mbuso wami, aukolana. Ilondoloze.
Down, oh, yeah,
aikulana muso wami aukulana ilondoloze suhambe nami
more music at mindjaphoenix.com.